Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ikanshinga kumenyekanisha isezerano ry'ubugingo duherwa muri Kristo Yesu, ndakwandikiye Timoteyo, mwana wanjye nkunda. Imana Data ikugirire ubuntu, iguhe n'imbabazi n'amahoro, ifatanyije na Kristo Yesu Mwami wacu. Ndashimira Imana nkorera mfite umutima utandega ikibi nk'uko basogokuruza babigenzaga. Mpora nkwibuka ijoro n'amanywa uko nsenze. Iyo nibutse amarira yawe, nifuza cyane kongera kukubona kugira ngo ngire ibyishimo bihebuje. Ndibuka kwizera Kristo kwawe kuzira uburyarya. Uko kwizera niko nyogokuru wawe Lowisi yari afite uhereye mbere, nyuma nyoko Unise nawe agira uko kwizera, kandi sinshidikanya ko nawe ariko ufite. Niyo mpamvu nkwibutsa ngo umere nk'uwatse umuriro, ukangura Imana ikurimo Imana yaguhaye igihe nakurambikagaho ibiganza. Koko rero, Mwuka Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo ni Mwuka uduha ububasha n'urukundo no kumenya kwifata. Ntukagire isoni zo guhamya Umwami wacu, kandi ntugaterwe isoni n'uko mfunzwe bamumpora, ahubwo wemere kugirirwa nabi kimwe nanjye kubera ubutumwa bwiza Imana ibigushoboje. Niyo yadukijije, iduhamagarira kuba intore zayo bidatewe n'ibikorwa byacu, ahubwo bitewe n'umugambi wayo n'ubuntu yatugiriye. Kuva mbere na mbere, Imana yatugiriye ubwo buntu muri Kristo Yesu, ariko noneho bwashyizwe ku mugaragaro igihe Umukiza wacu Kristo Yesu yazaga. Niwe watsembye ubushobozi bw'urupfu maze ahishura ubugingo budashira akoresheje ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashinzwe gutangaza ngo mbubere intumwa n'umwigisha. Ni nayo mpamvu ituma mbabazwa nti, nyamara ntibinkoze isoni kuko nzi uwo nizeye, kandi nkaba nzi neza ko afite ububasha bwo kurinda ibyo yanshinze kugeza kuri wa munsi Kristo azazaho. Inyigisho zishyitse wanyumvanye uzifate urugero uzajya ukurikiza, bityo ukomere kuri Kristo Yesu umwizeye kandi ufite urukundo. Ibyiza washinzwe ubirinde ufashijwe na Mwuka Muziranenge uba muri twe. Nk'uko ubizi, abo mu ntara ya Aziya bose barantereranye, barimo Figero na Erimogene. Nyagasani nagirire neza urugo rwa Onesiforo kuko yampumurije kenshi ntaterwe isoni n'ingoyi ndiho, ahubwo akigera i Roma yanshatse ashyizeho umwete maze arambona. Ntawe ukurusha kumenya ibyiza yangiriye turi Efeze. Kuri wa munsi, Nyagasani azamugirira imbabazi zitangwa na Nyagasani ubwe.